I was born and born in a house, yeah.
Ijesso, Dips.
Understand, umakamba you love me, but it is wambiri. This time around, balivene umafuna na ineni zakangiwa. Oh oh oh, balivene umafuna na ineni zakangiwa. Oh oh oh, balivene umafuna na ineni zakangiwa. You tell me I'm yours, but don't be sa kuwanzako.
Kuwanzako.
You tell me I'm yours, but don't be sa kuwanzako. Tell me, is it love ulinayo? Olo ufuna veni navo. Tell me, is it love ulinayo? Olo ufuna veni navo. Ah,
ulinaka mzango. Mzango. Ulinaka mzango. Mzango. Ulinaka mzango. Mzango. Ulinaka mzango.
Iwe.
Kanani uza if you can't afford then I'm off. Tuwafana tuwa nowadays tukonda show off. Ise enze love kenzo wona more investment. Diabwa nenzo manga nyumba ili basement. Two pin wanyanya waya mbira three pin. Kanani nyonga in a short term we've been. Unga mvire buwanjolo ndi where you fail once. Atika pezeli ndi. Pobwela mweze monga ni running nose. Na vene mufuna muri mwamuna who knows. Apa love nga suti ya waku tiesa ndi. Who knew that after mwiza kulishupiwe?
Cause you tell me I'm yours, but don't be sa kuwanzako.
Kuwanzako.
You tell me I'm yours, but don't be sa kuwanzako. Tell me is it love ulinayo? Olo ufuna veni navo. Tell me is it love ulinayo? Olo ufuna veni navo. Ah,
ulinaka mzango. Mzango. Ulinaka mzango. Mzango. Ulinaka mzango. Mzango. Ulinaka mzango.
Iwe. Ulinaka mzango. Ulanimekena baba kuzaba panesa. Ulanimekena baba kuzaba panesa. Mzango.